Mziki Melody Sultan Miji kenda bali Segede Segede Enda fino Ah enda fino Taichi Ah taichi Amba ah Kuluma the way Mane na kare Sisue ala bila kusanyunga we Ela pata lili zizi Ni tayari pangamika Nimepaga wana umbo la chupa Nimpe kongole Aliye kuza wewe Mama mkwe
You are so beautiful Acha nikutunze Acha nikupe mtaka we ikifa Acha nikupende Mpaka kwangu kufa Haya katoto katoto we
Hae
Nyumbani mwako we
Hae
Mwanyezo vizunga
Kasema mume unini
Sheri umenika ama tamutima Nikikuna na shindwa ema
Nimekubali Kweli we nikifa
Kikulundocho na chunundocho
Homburi ba
Mche uwe sena
Kikulundocho na chunundocho
Nimekubali we umeniweza
I love you babe aya aya
Nimekufa, nimeoza
Aya, aya
Nimekubali,
umeniweza
I love you, baby
Aya, aya
Nimekufa, nimeoza Subiri ndoa
Nimekubali, we umeniweza I love you, babe Aya, aya Nimekufa, nimeoza
Aya, aya
Nimekubali,
umeniweza
I love you, baby
Aya, aya
Nimekufa, nimeoza Subiri ndoa
Kweli mrembo umesimama Nikikutizama Na kosa la kufanya Sitaki lawama
Taleta posa kwa mama
Na mini taungama Moyo umesha tuwa kwako
Tewala
Nimempata mwali Helua Tene tene Halua Mzini mifoyahi Helua Ameniteka Ana nipenda na liapa hatu wachani Ana nijali
Sikia mutono Segete, ah segete Enda fino, ah enda fino Taichi, ah taichi, umba ah Mina kuluma bewe, kuluma bewe, mina kuluma bewe Betera It's freaking melodies Miji kenda band Happy sea Letera Hapo, po, po
Nimekubali we umeniweza I love you babe, aya aya Nimekufa, nimeoza Aya, aya
Nimekubali,
umeniweza
I love you, baby
Aya, aya
Nimekufa, nimeoza Subiri ndoa
Nimekubali, we umeniweza I love you, babe Aya, aya Nimekufa, nimeoza Aya, aya
Nimekubali,
umeniweza
I love you, baby
Aya, aya
Nimekufa, nimeoza, subiri ndoa